deadhousenambia.com.
Hey yo, stop, Mr. Gokoto, Africa, Zambia, Anamu, Fara, Pata, Pata.
Hey yo, Laka, you killing them, son.
Do go before, do. Gotcha.
Fall in love with your pura. Nangaji boto jala kwa chan. Fall in love with your pura. Nangaji boto jala kwa chan.
Nilibe time uyo kamba soli sweetati. Nilibe time uyo kamba I miss you sweetati. Voli player kunitesa mabigi namba. Nale manafo futi na topa ine. Ifya malavu kulinde wofire mpanga noise.
Leka chabe ni kumbatile chikodi wano.
Mubotolo ine na pesa mosometi. Mwali wa peace, futi fi happiness.
Ine na wagai gairi onse pa weekendi. No stressi. Ine na wagai gairi onse pa weekendi. No stressi.
Fall in love,
tabesha kuno.
If you're my love,
tatuesha kuno.
Fall in love,
tabesha kuno.
If you're my love,
tatuesha kuno.
Fall in love, vya upuwa. Nangaji boto chala kwa chan. Fall in love, vya upuwa. Nangaji boto chala kwa chan.
Dawa wa muna wa ni majanti. Dawa wa muna maje ni vizendo. Dawa wagero haba ni majangi. Dawa wagero maje ni vizeni. Muli happiness.
Nimu kodi one. Kodi one. Kodi one.
Kodi one.
Happiness. Nimu kodi one.
Kodi one.
Kodi one.
Kodi one.
Hapa ni botolo. Botolo. Botolo after chi botolo. 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 Botolo after chi botolo. Honestly speaking, nikali mwana ni maya mvela ma feeling. Ni maya za kuwa pazira mtima. Bati wanapaka voni panjira mtima. Na vita kata, na papata. Ungafe ukali munyamata. Mubotolo naona mosokolo. Narema na vogwira na jikololo.
Fall in love vya upuwa. Nangaji boto chala kwa chan. Fall in love vya upuwa. Nangaji boto chala kwa chan.
Dawa wa muna hawa ni majangi. Dawa wa muna maje ni vizendo. Dawa wa gero hawa ni majangi. Dawa wa gero maje ni vizendo. Muli happiness.
Nimu kodi one.
Kodi one.
Kodi one.
Kodi one.
Kodi one.
Nimu kodi one.
Kodi one.
Kodi one.
Kodi one.
Ivi vama love vina pressure. Mutimo bavari yose ea. Bamangala hori pa kukwela. After touch ni danger. Better name win and if you're single. Fully to mingo. Gati patumba ziripo. Imangala bizu vina nyimbo. Eyo machelo ang.